gun rake is not a
tool. Hey Joe, hey Joe.
Mule mule.
Ni maskini mwenye mawazo, pesa ndo sinazo, ajira ndo chanzo, sina sira nalo nazo. Fight no mazo, sianguki kwa vikwazo, nimekuja na mwangaza jaribio jibu na jazi. Sinegezi na kaza, sina uvivu wa kuwaza, peke msini na changaza, ploni daraja la kwangu. Kuanguka siyo tatizo kwangu, bali naposhinda kuamka na kuanguka, hilo ndo tatizo kwangu.
Hey, dope na dapa, vocals za tycooni, Bronx ndo mjini, oil na slang za raga. So crazy, crazy, going crazy, crazy na hizi swaga. Mtoto wa kichaga na raga, kasha mkupo tataga. So crazy ni kikwadisia, more crazy utajionea. MCs wanapoelekea na kula lipotokea. So crazy kama dereva wa chopa, going crazy kama mpeja na pole.
Nimetokea ni hapa, nimepikia ni mbali nikiangalia. It's going crazy, going crazy, going crazy. Ni kule nimetokea ni hapa, nimefikia ni mbali nikiangalia. It's going crazy, going crazy, going crazy, going crazy, going crazy, yeah. Maswali zinaanza na puliza mini nani, natoka pande gani, dope na michano, haso kimeno meno, tajiri shavu na kitambi, so sipiti kwa sindano, darasa mi mwalimu, yo sigara inafum, dada usinye sumpa, inataka wao doom, shout out to maniga, biji ina kila same, saka saki we, game yao marehemu. Yuza binadamu, kaburi nzina shia. Don't forget about tomorrow, show me pango pangilia. Janja zungusha pesa boya, data na anasa. Leo ni payday, toka out na Vanessa. It's going crazy, he beat na imada. Punch za mashavu na dapa kasha inyonga. Mchana computer, ukitimba frige. Inafanya different, watu still wanna hate. Kule nimetokea, ni hapa, nimepikia, ni mbali, nikiangalia. It's going crazy, going crazy, going crazy. Ni kule nimetokea, ni hapa nimefikia, ni mbali nikiangalia. It's going crazy, going crazy, going crazy, going crazy, going crazy, yeah.
Hey, Tycoon the Critic C,
Young Dope,
Young Nick in the Beats.
Hey, tunawaribia hapa mna mziko wa mararu. Hapo Bronx hapo, si usipime.
Ra, usiheza. Brrr, bah.
Shoro ni pini babu. Sumerisikilizia mwenyewe.
Uspime.
Yani si ni shida. Yani ni shida. Yani hapo Bronx machari zangu simtataga.
Kuna chana zaidi ya ra 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 ra.
Uso mziko wa mararu.
Moshi hands up.